VOA. Dabbanni mootummo tagamtoomani walgayii hiisaa 76 torban darbe magaalaa Niyoorki keessatti jalqabeera. Bakka bu'oonni biyyootan adda addaa kallattiidhaan walgayii kanarratti hirmaataniiru. Kaan immoo toora masariitiitiin hirmaatan. Itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin qaamaan Niyoorkitti argamuudhaan haasaa taasisan keessatti waggaan darbe Itoophiyaadhaa fi bara qormaataa akka ture ibsanii hawaasni addunyaa dhimma biyya isaanii keessatti harka galfateera jechuudhaan komataniiru. Haasaa isaanii irratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya Salamoon Abaate qophii qindeesse qabaa tuujubeetu akka kanatti dhiyeessa.
ክቡር ፕሬዝዳንት ከሁሉ አስቀድሜ የ76ኛው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጦ እርሶንና እህት አገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ኡልፋቱ ፕሬዝዳንቲ ሁንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ተርባ ተሚጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተኒፍ ለተሙከ ሰኒፍ እስኒፍ ቢዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በገገመድ ደንጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ተርባ ተሚሸነፋ ጋውንሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲፈና ቀቡን ኢብሳ እትደበለስ ተኩማ ሞቱ ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኦላናዳን እረዴቢን ኮንፍለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በገገመድ ደንጀቹን ፈዳ ሰረካ አዱኛት ኮቪድ 19 የሮ ያዶቴ ጅሩት ቢየስ መተኑ ከሱሜሲተስ ገለተን ኤሳ ጀራን እታናሙ ምች ሚኒስቴራፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
I would like to take a moment to applaud the scientists engineers and everyone who
ittanamu michi ministera demeka mekonnin jelqabahasasan irat kanisan galate fetan qoratu tetalali covid 19 hojetanif mandiso teke settergamani sababalo gi talali kanisan tinjeran inkanke biisani kan worrakan ra hafe kan egget wantatef talali hagasin jedamne qofa argachuf dirqamushe tuqaniru sababa covid 19 kamidame dinagden biyo ta guddata jiranis deggirsa hika qabuf tarkan fi deggirsa mallaqa fakkatun furmata argachun akayra jiratu yadachi saniru werara kanan addatti bafame egamu yokan fayyata undandaamu martinu fayyanta utanan enyu fayyata undandawu jedan ittanamu michi ministericha obodo magan tansudan jijjiramni qillensa hawasale qonnaf horsisani bulun jiratanif rakku hamatu ibsaniru
The impact of climate change are destroying
Ibanj jirama qillensa lafaqonnaf lubuqabe yiballesuran qulqullina sirna midanyataf bayinaf qulqullina omishawonif sharafa ala argam sisan jeqa jiraachulle yadachi saniru kanaf jiran obodemmeqan gumin imahale qillensa digdami jaafan ittan misom magarisafi bosona babaldisu akkasumas qabeenya umama haresu kadandeesisu deggersi mallaqa halattin argamu dandawu mijeessa abdin jedu jiraachu saibsaniru tansudanis sirni addunya seeran hoganam kan barbaachisumma antumma lamumalle tuqaniru
Ethiopia has always been steadfast
Ethiopian waltalen qamu hundo ofittamate akkajiratu deggersa cimagocha turte jedan gara walta qamu hundar machiset debiuf ibsajiru Ethiopian kadeggertu ta ushef hala danta walinif kabajarattun dain ababiyumma qittumma nikan imasakani giddu senu isu safun buura walta insa ammayu akkan barbachisata udubataniru ittanamu michi ministericha tansudan diisani woggota sadidura demokrasi merganama eksisu misoma af sabatin sananno fiduf jijjira makaye fatetti senushe garewon ilacha siyasaf kabro addate qaban akkamariyatanif dandisa qushelle ibsaniru hataw male jijjira michi qormatarra bilisata egegge famo kendendeny tuqani humnonni sabatin si akkenjiranne tasasan ittinjedanin lambiwon ratti yakka ibsamu hindenda amne rawotamusa jeqamaf manjaun qabeenya ga'usaf dumarrattis worana biyesani rattalillan rawotamusa dubbatan motumman rakona momaf debi kennu fiala inna turetti gochale darara ummata ammeisan garelin burjaji uman tinjedan rawochusani dubbatani ololli falla ta egaru kanisan rifasise ta utuqaneru
the criminal enterprise and its enablers
garen yakamaf kanisajajjabeisan ummata kenyira dararanga ajru akkawan hingainit olola sirrihin tane umani afarsan jedan motumman Ethiopia halana momafo yesuf yali nigochaju sababana momaf jecha ukasa dabunsa qorannan akagigefa mugochunsa tarkam fit gafata momafudachunsa olola jiru gadin qamne jedan
at this stage We are nearly convinced.
Sadarka amma jiru ratti gargar sinamoma garma siyasa galmangauf itti fayyadamu jalqabuusa amanu rageenye jirra. Tarkaanfiin adabaa fudhatam rakkoo Itoophiyaa hin furu jedhan.
Despite the undue pressure, we shall live.
Ibban ta'uu humallee nurratti raawwataa jiraatus abbaa biyyummaa Itoophiyaa tokkummaa qabiyyeesee fi tokkummaa siyaasaa eegsisuuf dirqama cimaa qabnu ni baana jedhan. Rakkoon amma jiru Itoophiyaa irra qofaa otoo hin taane naannoo jiran martinuu gocha garee sanaan balaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Mari'achuun yeroo mara filmaata Itoophiyaa akka duraate ka jedhan itti aanaa muummeen ministeeraa Dammaqa Mokonnin gamtaa Afrikaaf itti gaafatamaa olaanaa dhimma gaanfa Afrikaa waliin ta'uudhaan marii biyyoolessaa Itoophiyaan dursametti seenuuf mootummaan isaanii qophee ta'uu dubbataniiru. Loogii malee namummaa irratti hundaa'uudhaan walaba ta'anii akkasumas seera biyyattii eeguun kanneen hojjetan dhaabolii gargaarsaa deeggaruuf mootummaan isaanii murannoo kan qabu ta'uu beeksisanii jiran. Gama biraan biyyi isaanii nagaa naannoof kan addunyaa akka eegamu cicha qabdu kan eegdu ta'uu dubbatanii loltoonni ishee Abiyyiif Daarfur keessatti bobba'anii jiran dirqama isaanii ga'umsaan xumuruu isaanii ibsaniiru. Falmiin daangaa Sudaan waliin jiru akka furamuuf Itoophiyaan furmaata dippiloomaasummaa gama lamaanii akka dhiyeessitu itti aanaa muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Waggaan darbe Itoophiyaadhaaf kan qormaataa qofa utuu hin ta'in kan milkaa'innis itti galmeeffame ta'uu ka tuqan obbo Dammaqan biyyi isaanii filannoo milkaa'inaan xumuruu ishee akka isa tokkotti tuqanii jiran. Hidhi laga Abbayyaa Marsaa Lammataaf bishaaniin guutuun milkaa'ina kabiroo ta'uu haasaa isaanii keessatti ibsaniiru. Bishaan ofii keenyaarraa dhuguu keenyaan qeeqamaa jiraachuun keenya nama ajaa'iba ka jedhan itti aanaa muummichi ministeerichaa Abbayyaaf hidha laga sanaa gama laaleen walta'iinsi dhugaa ogumaaf haqarratti hundaa'e ni jiraata amantii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbataniiru.
The generational desire to use our natural resource will not.
Qabeenya uumama keenyaa fayyadamuudhaaf fedhii keenya dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe. Dhaala gita bittaaf hundumaa ofii qabachuu isa jedhuun kan danqamu miti jedhan itti aanaa muummichi ministeerichaa araar teessoonni keenya adeemsa Afrikaan hoogganamu keessatti ba'ii martinuun keenya warra injifatan itti taanu ni qophaa'a jennee amanna jedhan. Gama biraatiin viidiyoo dursamee waraabameen ergaa isaanii gumii walii galaa sanaaf kaleessa kan dhiyeessan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdok hidhi laga Abbayyaa miidhaa nurra geessisa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii hojii hidha sanaa qaama tokko qofaan bishaaniin guutamuu isa jedhu qeeqaniiru. Dhaaboliin naannoo gamtaa Afrikaa fi kan IGAD fafakkaatan yaalii gochaa jiran illee galateeffataniiru. Ajjeechaa jabaa humnaan gudeeddiif qeerraa buqqisuu dabalatee dhiittaa mirga namaa hamaan loltoota Itoophiyaa, Eertiraa akkasumas milishaaf humna addaa naannoo Amaaraan Tigraay keessatti raawwatan yakkawwan jedhaman jaarmolii mirga namaa akka sadarkaa addunyaaf qaamotee adda addaan dhiyaataa turus mootummaan Itoophiyaa yakkawwan sana sadarkaa olaanaadhaan innaa haalu kun isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kana dura walitti bu'iinsaaf wal waraansa Tigraay keessa jiruun wal qabate ajaja humna waraanaa waliigalaa Eertiraarra uggura kan kaa'e yoo ta'u angoota Itoophiyaa Eertiraaf angoota naannoo Amaaraa irratti kana dura uggura kaa'uun ni yaadatama. Pireezidaantii Joo Baayidenis torbe ajaja sadarkaa olaanaa baasaniin kanneen rakkoo sana hammeessuu danda'an jedhan irra uggura haaraa kaa'uu aangoo dandeessisu ministeera maallaqaa kabiyya isaaniif kennanii jiru. Ibsatti dabalaa argachuuf itti aanaa muummicha ministeeraaf ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonniniin arginee dubbisuuf yaalii gochaa jirraa jechuudhaan Solomon Abaata Niyoork irraa gabaaseera. Be away.